kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata qarega jimaatat galgala ke saa salama walakka jalqabaga saa sadit meter bandi digdemilama digdemishan isodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalqaba Tagge fotota kenye jallatamo fagof dioda radio marsa internet satellite nail satin akkasumas facebook idan saganta kenye ordofajir tamartinu nagan kenye bakka wanjir tanitti sinada qabokamoltan kibtata gaye sadi barakuma lamaf digdemi tokko akkalakko ethiopia timmo adolesa digdemi torba barakuma lamaf kuda sadi kesumme sankesana ranne modanditi manni murti olana ka federala Namota ajjecha haccaalu hundeessaatiin himatamanii balleessaan itti muramee ture irratti murtii adabbii dabarsee jira. Sababa waraansaatiin naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa baloo jagamfoyii keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga bahaa aanaa Saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni agi tokko gargaarsa gahaa hin arganne jechuudhaan himatan. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaattin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Biraanaayiluu Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa qa qindeessitu Mutigisti Gammeeti oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa.
Ashamaa harka fuune oduuwwan arraaf qabnu isinittimna. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa namootan ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin himataman irratti murtii kenneera. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaan Xilahuun Iyyaamii hidhaa umurii guutuutiin akka adabamu itti murtaa'eera. Himatamaa lammaffaan Kabbadaa Gammachuu immoo hidhaa waggaa 18 adabamuu jedhameera. Galmoo Daawitii dhaddachicha hordofuudhaan akka itti aanutti gabaaseera.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi dhimma shorokkeessaa fi heera mootummaa ilaalu har'a namoota sadii kan ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaan shakkamanii dhiyaatan irratti kan inni murtee kana dabarse dhaddachi kunni dhaddacha adoolessa bultii 28 bara 2013 taa'een himatamaan jalqabaa Xilahuun Iyyaamii Baalchaa labsii adabbii akka bara 1996 bahe keewwata 32,100 A, B fi akkasumas. Tumaa labsii akka shororkeessummaa to'achuuf bahe labsii 1176 muraa 2012 keewwata 2 muraa 3 jalatti akka hirameen badii kana dalaguun irratti murtaa'ee jira. Himatamaan lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaas yakka kana maallaqaaf jecha raawwachuu walfalmii dhaddachaa irratti mirkanaa'eeraa jedha murteen irra darbe. Kanaafis himatamtoonni lameen hidhaa cimaan akka adabaman murtaa'e jechuunis abbootiin seeraa himanii jiran. Har'as dhaddachi kun himatamaa jalqabaa Xilahuun Iyyaamii Baalchaa hidhaa cimaa umrii guutuun ka adabe yoo ta'u himatamaa lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaa irratti ammoo hidhaa cimaa waggaa 18 dabarsee jira. Abbaan Alangaa himatamaa jalqabaa irratti murtee jabeeffannaaf yoo sababa dhiyeessu namni kun hawaatii fi hidhattoota mootummaan shaneettiin jedhu waliin ta'uun yakka kana dalaguu eere kanaanis ajjeechaa kana raawwatee biyya keessatti goolama siyaasaa fiduuf akka hakeekee ture sime. Keessumaa himatamaan jalqabaa ajjeechaa kana raawwachuun himatame Xilahuun Iyyaamii harka namoota kanaatii qarshii 1,500 fudhachuu yakka kana yoo raawwate jireenya gaarii akka jiraatuu fi qaamota inni waliin tumsaa ture irraa waadaan galamuufis dhaddacha kana gubbaatti himamee jira. Himatamaan Xilahuun Iyyaamiis meeshaa waraanaa adoo kan ofii qabu meeshaa waraanaa himatamaa lammataatiin akka artistii kana ajjeese manni murtii irra ga'uu dhaddachi beekse. Himatamaan lammataasii naannawa jireenya isaatti amala gaariin kan hin beekamne ta'uu dabalatas erga yakka kana hojjeteen boodallee guyyoota muraasaaf dhokachuun adabbii cimaan isaan irratti murtaa'uuf akka sababaatti ka'ee jira. Himatamaa Sadaffaan Abdii Alamaayyoo Badaanees yakka kana arge waan hanga'oota mootummaaf yookaan humna nageenyaaf hin beeksifnee fi dhaddachi kun adabbii salphaa qarshii 1,000 yookiin hidhaa ija'aan akka adabamu murteesseera. Himatamaa Sadaffaan erga to'annoo jala oole ija'aa waan darbee fi yakka biraaf hin barbaadamu taanaan bilisaan haa gadhiifamu jechaan dhaddachi kun murteesseera. Himatuma kanarratti dhiyaattee ka turte himatamtuu Afraffaan Laamrot Kamaal Mahammad dhaddachuma kanarratti gurraan 2018 bara 2013 dhiyaattee bilisa jedhamuun ishee ni yaadatama. Abbaan Alangaa yeroo simata kana mana murtii waliigalaa federaalaatti kan iyyatee ture yoo ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi waliiyyannoo lammataa 6 kiiloo dhimma himata waliiyyannaa Laamrot irratti dhiyaate irratti murtee kennuudhaaf adoolessa 30 bara 2013 beellama qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Yeroo hammaa haalli loogii jaarmiyaalee gargaarsa namoomaa irratti mul'achaa jiru rakkina Itoophiyaan keessa jirtu waan itti dabalu yoo ta'e malee fala ta'uu akka hin dandeenye beektonni himan. Gabasan VOA Masfina Rage kan hasof sise University Waldiati Science Siyasa fi Walitti Dhufeenya Addunyaa kan barsiisani Alamwar Rage fi University Wallootti Kutaa Barumsa Seeraa irraa Dejen Yemane akka jedhanitti waggoottan sadan darban Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti rakkoowwan namoomaa garagaraa uumamaniiru. Warri gargaartota addunyaatti ofiin jedhan garuu xiyyeeffannoo Tigraayiif kennan naannoo biraatii fi kennaa hin jiranii jedhu beektonni kun. Akka beektonni kun dabalanii VOA'tti himanitti yeroo ammaa gareen TPLF naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessatti lola taasisaa jiruun namoonni jiraattota zoonii tokko caalanii qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Jara kanaafis gargaarsii fi xiyyeeffannoon hin barbaachisa. Itti dabaluudhaanis yeroo ammaa gara Tigraayitti kan fe'amaa jiru gargaarsa namoomaa ittuu hin ta'in dhimma siyaasaatii jedhaniiru beektonni kun. Lola keessa kan jiran garee lama waan ta'eef jaarmiyaaleen gargaarsaa garee tokkoof loogu dhiisanii loogii malee akka hojjechuu qabanu beektonni kun gaafachuu isaanii gabaasni gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee qopheesse ibseera. Hoggantoota TPLF keessaa tokko kan ta'an Jeeneraal Saadqaan Gabratinsaayee qaawwaa yookaan karaa gargaarsi itti galuu danda'u banachuudhaaf jechuudhaan dibbana kana akka karaa Affaariin lola banan ibsuun isaanii hin yaadatama. Daayireektarri gargaarsa Ameerikaa Samaantaa Paawer gidduu kana Sudaan keessa turanii waa'ee gargaarsa namoomaa irratti mari'achuudhaaf Itoophiyaa seenaa jiran. Bakka naannoleen Affaariif Sumaalee nuuf ta'uu qaba jedhanii irratti wal lolaa jiran magaala Gadaamaayituu yookaan Garba-Iisee keessatti badiinsi lubbuu namaatiif qabeenyaa irratti gahaa jiru akkasumas haalli namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka isa yaachise Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksiseera. Komishinichi dhimma kana irratti ibsa dheengadda baaseen naannoleen lamman bakkeewwan irratti wal lolaa jiran sadii keessaa tokko kan taate Gadaamaayituu yookiin Gabra-Iisee irraa jiraattonni 13 qe'eerraa buqqa'uu isaanii ibse haalli nageenyaa waan tasgabbaa'aa hin taanee fi lubbuu namaa fi qabeenya irratti badiinsa qaqqabe addaan baasuun akka hin danda'amne himeera. Balaa kanaan namoottan miidhaan irra ga'e kan daawwatan itti gaafatamaan itti aanaa waajjira walquunnamtii naannoo Sumaalee Obbo Mahammad Roobalee ibsa VOA'dhaaf kennaniin namoonni 13 buqqa'uu isaanii mirkaneessanii magaalli waldhabiinsi irratti uumame yeroo ammaa humnoota addaa naannoo Affaar jala akka jiru himaniiru. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaala mulii fi gandoottan adda addaa naannoo sanaa keessa akka qubatan kan hime ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa gargaarsi namoomaa buqqa'oota kanaaf taasifamaa jiru akka addaan hin cinne hubachiise mootummaan federaalaa fi mootummaan naannolee lammanii walitti bu'iinsa irra deddeebi'ee mul'achaa jiru kana hambisuudhaaf akka hojjetanii gaafachuu isaa gabaasni Addis Chokkolii qindeesse ibseera. Aangawoonni biyya Sudaan kutaa biyyattii naannoo Kasalaatti reenfa namoottan 50 bishaan irratti arguu isaanii himaniiru. Reenfichi kan namoottan wal waraansa naannoo Tigraay keessa jiru baqachaa jiran akka ta'e kan himan aangawoonni Sudaan kun namoottan kana keessaa kaan kan rasaasaan rukutaman yommuu ta'u kaan immoo harki isaanii walitti hidhama akka ta'e dubbataniiru. Gabaasa kana Tuujubeetu bal'inaan dhiyeessa.
Aangawoonni sababaan du'a kanaa maal akka ta'e qorannaa saayinsiitu barbaachisa jedhan. Aangawaan kana dubbatan sababa miidiyaaf ibsa kennuuf eeyyaman qabaanneef maqaan isaanii akka hin tuqamne ta'ee jira. Hojjettoonni eegumsa fayyaa Itoophiyaa kanneen hawaasa daangaa Sudaan kan Hamdaayet keessaa reeffi namoota laga Seetit kan Takazee jedhamuun beekamu irratti arguu isaanii mirkaneessan. Naannolee baatilee sagaliif walitti bu'iinsi Tigraay keessatti itti gaggeessan bakka nammiiwwan Tigraay. Humnoota Itoophiyaaf michoota isaanii ennaa humnoonni Tigraay lolaa turanitti gocha gara jabinaa raawwatan jechuun himatan keessa yaa'a lagi Takazee. Tewodiroos Tafarraa kan jedhaman Dr. Oguma Baqaqsee hodhuu irratti bobba'an magaalaa Tigraay humaraarraa gara Sudaanitti baqachuu isaaniif reeffa namoota lamaa tokko dhiira harki hidhamee jiruuf dubartii laphee ishee irra madoofte wixa takaleessaa arguu Associated Press'iif ibsaniiru. Baqattoonni kabroonis reeffa yoo xiqqaate kan nama 10 awwaaluu isaanii dubbatan. Tewodiroos akka jedhanitti reeffawwan sun laga naannoo humaraa keessaa kan argaman yoo ta'u bakki sun bakka aangawoonniif loltoonni naannoo Amaaraa naannoon dhiha Tigraay lafa keenya jechuudhaan lammiiwwan Tigraay naannoo sanaa ari'an jechuun baqattoonni himatanii jedhan. Doktoroonni eefiif ibsa kennan akka jedhanitti reeffawwan argaman fuula isaaniirra mallattoo aadaa lammiiwwan Tigraay ta'uu isaanii mul'isu qabu jedhan. Gocha gara jabinaa namoota qottoodhaan rukutaman arguu isaaniif sababaa yeroo roobaa ta'eef immoo Reefkawwan marat akkabuun akka hin danda'amne kanneen ijaan argan dubbataniiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kaleessa Tuwiitarii irratti maxxansuudhaan reeffawwan argaman jedhaman sun duula kijibaa kan olola humnoota Tigraay jedhee jira. Itti gaafatamtuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer guyyaa kaleessaa waraansa Tigraay jalaa dhiyeessanii mooraa baqataa Sudaan keessa kanneen jiran lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman daawwataniiru. Ittaansuudhaanis kurna kudhan keessatti balaa beelaa hamaan bakka mudateef uummanni miliyoonni jaha keessa jiraatu Tigraayiif mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu akka eeyyamu dhiibbaa gochuuf Itoophiyaa daawwatuuf jiru. Yuunaayitid Isteets akka jettetti yeroo ammaa uummata 1,900 ta'utu balaan beelaa isa mudachuuf jira. Jarmeen gargaarsa nyaataa addunyaa kaartumiif Finfinnee gidduu hariiroon jiru gaarii ta'uu baatus karaa Sudaan Tigraayiif midhaan nyaataa dhiyeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Kan uguramee jiru naannoo Tigraay dhaqqabuuf mariin jiru rakkisaa ta'uu ittaantuu daayireektarri sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan Maariyaan Waard dubbataniiru. Waard akka jedhanitti WFP'n duru qamadii toonii 1,500 ta'u karaa Sudaan gara Itoophiyaatti ergee jira.
Mootummaan Keeniyaa namootan biyya hin qabne 1,600 fi lammummaa kenne. Namoonni lammummaa biyya Keeniyaa amma argatan lammiiwwan hawaasa shoonaa erga abbootiin isaanii Keeniyaatti godaananii waggaa 50 darbeef akka lammummaan kennamuufi kan gaafachaa turanidha. Miseensonni gosa shaanoo waggaa 50 dura affeerraa pirezidaantii Keeniyaa jalqabaatiin godhameef akka mishineeritti Zimbaabuweedhaa fi Zaambiyaa irraa akka godaanan gabaasameera. Lammiiwwan gosa shaanoo warri amma lammummaa Keeniyaa argatan biyya Keeniyaa keessatti hawaasa 45 ta'anii eenyummaa beekamaa ta'e argachuu isaaniitiin akka gammadanii gabaasni Leenii Ruvaangaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergame ibseera. Akka gabaasni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo amma ardii Afrikaa keessa lakkoofsi namootan biyya hin qabne 1,700 fi 1,100 ta'a. Balaa lolaa Sudaan kibbaa keessatti uumameen lubbuun namootan 7 darbe. Namoonni 400 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii hanga'oonni biyyatti himaniiru. Kutaa biyya Yuuniitii aanaa Maayindeetiitti koomishineera kan ta'an Gaatluwaaq Nyaangaa VOA'tti akka himanitti rooba 7 darbe keessa walitti aansee roobeen kan ka'e balaa uumame kanaan namoonni 7 lolaadhaan fudhatamanii yommuu du'an namoonni 17 immoo bofaan hiddamaniiru. Lafti qotiinsaa harki sagaltamnii bishaaniin uwwisamuu isaa looniiwwan yookaan sa'oonni 500 fi re'een 300 sababa lolaa kanaatiin du'uu isaanii koomishinar Nyaangaan VOA'tti himaniiru. Namootan balaa kanaan miidhamaniifis bakka jireenyaa fi qoricha dhukkubarraa isaan baraaru dabalate gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu koomishinarichi gaafataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa waraansaatiin naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa baloo jagonfoyii keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga ba'aa aanaa Saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni nagii tokko gargaarsa ga'an arganne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Baloo jagonfoyii dabalatee aanaalee 3 keessatti hidhattoota sochii dimokiraasii uummata Gumuz yookaan Guhidan jedhamu wajjin lolli akka geggeeffamaa jirutti kan dubbatan koomishiniin poolisii naannoo Benishaangul Gumuz gama isaaniitiin hidhattoonni Guhidan 100 ta'an ajjeefaman jedhu. Hidhattoonni kunneen gara adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan immoo ihoat waliin hidhata qabullee jechuun dubbatan. Gama biraatiin koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannichaa godinaa Kamashiitti namoonni 1,950 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsuudhaan deeggarsa gochuudhaaf koomishinii federaalaa waliin hojjetan jira jedha. Waajjirri koomishinii hooggansa sodaa balaa godinaa Wallagga ba'aas buqqaatonni baloo jagonfoyiidhaa dhufan gargaaramaa jiruu jedhe jira. Naakor Malkaatu Amburra gabaase.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa baloo jagonfoyii magaalaa Soogee keessaa buqqaanee namoota jedhan keessaa tokko obbo Baqqalaa Maammoon jedhamaa jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti yemmuu dubbatan sababa hidhattootni isaan maqaa hin caqasne haleerraa irratti raawwatanii fi miseensota maatii isaanii waliin erga godina Wallagga ba'aa aanaa Saasiggaa ganda baloo jedhamu dhaqanii qubatanii 7 darbu dubbatu haala keessa jiran illee akkasitti ibsu. Adias Kalan, Lake Bukato Belojagum for Funkisa, Taudubatu, Isamfana Duberto Tero Yokis, Danifi, Namotnum Linkam Nakajaniman, can name Belojagum for Kisetti, et a Tutan, Aji from an illegitimate. Namni Bukain Okumajalta, Kamanakari Fatefi, Magala Belukisa, Kalmakisa Jaratadru, Yeroi at Totnik Avenia Kenya Salmon, Bilbla for Fatakin and Ruff Button. Amnuf bermatur awamu kan ekinya di filu bukinya bafani. Amakuno siminto dua rajisna. Dua tutni yodan ulfi jolisa dia fukan kabanifi abang nafada mana kaninum nang kamnis juru. Obulu tekinya merasa muacit tuan anni kanin jolisa ni fabor raisani abani ufan juru. Kanin mumadak kinani misin sawati sani gadisi fatani ufan juru. Yo tendami tasgabim bakasanat yogwe. Wan fajafan ya kasasaban. Yun dan damnis garamati frakinya tekanu galchan motum magafanna jedan nulibran yo hali neginya fo yek ekinya tedebine frakon narago amaluf yadun qaba makako indubadu jedan le rakko isamuda teifsani jiru
yafrakanun qaji yekabala ma tan fendikum di
namu bifan dima jedame argun barbanu jechuni kan hidatto sikunne nu bukisan wan qamnu hunda isne tikan dufne asir gageñi yeroto kokofa Kawadi kilo turba, abat ni gergar satu kunukenni. Amarakina gudda kisah tika nergamu, baki kana kisah seminto rabulla, ufata jiranu singkamu. Namuot ni lawa sabab bela tim dua nijuru, kanin ukup sada nijuru. Amma kana nergamu, bufata misensot ni polisi umnada kisah jerata turani. Time manda balate, nama kumajah challa. Gergar sana mumma kada fenu kuda mugafanna. Jalan. Bukatus ni kunin, mutuman atau taman. Gergasa nama makan ukur warban aja cun legaf tani jero. Komisioner komisioni hoggansa soda belan anu bini sanggul gumus. Obu tarrek intasisa, aku god nakamasit nama utni kumasa gertami shantan. Enya kanek era bukafumu ibsan. Wan bukatus tadi gerud af tasi pamajar aja anle kunuti.
Shirkole ya kasuman lega ambasi dera muna muna gara 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 kumadi tabisha ni kiliyatan dukani jiru kasuman le kama ashiya kumabeka mu kumana makura gata kukurala muna muna di tebya ni gara mana sani toji ma ufasani ote chakatran beka mara mamu yero gadawa asiti omni amma jiru kuni namo tapu bukasu itu juga jira kamera kan kerja ada takam karena waktu masa jantan ini bodi masa nak kisah bukan ini gara gara kesan jira ni dah kanisani sendiri ni itu tu mana mau biologi kan so dalam kamera bukan ini gara orang yang gara fasikat gara 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 takam bukan raga kan nak wan tu baca muka bud wan kerja gara gopca jira garu itu kan akan memudahkan saya gara-gara kasufi umni jurukun makina ka bebogor sukin rakna gara-gara fitani gara soge sanati inde disana cura ya wadar gara makina aja acik gara-garun bayi usada yara mongkikul madala kan wikamu bahu anakana gara-gara gara 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 gara
Ama malgu cuti ada mereka gergasi waktu senang kekawiyote.
Gergara muka dia, muka mukti, azamaira, semua nis aku ada nak ke nama jira, maaf kamu kan juru kan, kan jemu kan. Mungkin kan jira, lami kan mulai kan, tapi untuk macam ni, gergara jira, gara orang ni aku kani kan kata ni mau tiga kata ni tak kan orang ni apa.
Ketika fataman wajar komisni hoggansa sodawala kodina ullagaba obbudargi goganas bukatutni baloje gamfoy kisar ufang kumakudan chalan gargara majru ujat anijru degirsi kun gama wajra ana isani tintasifo majra chufi degirsi da balataka god amuf hoggansa kodina wali mariata majra chulle dubbatanijru gama vran komisionari komisni polisi nanu binishangul gumus abdullazi mahammed baloje gamfoy inda balate anu lisa di kisati hitatota sosuchi demokrasi ummata gumus guhude injad aman wajjin lulligiki fo majra chufi Seni juru, humnus ni negi gumsa mau tu mai datu tu gudein ibatu kutan aji seni ujat curi seni juru. Kamera kokan kisar kak awajat anis himani juru komisioner ich.
Kalau ከዚህ ከንፎይ ቆ የከመጅ ዞን አንድ ወረዳ ነው። ስለዚህ አጋሎም ያስቶም እነዚህ ሶስት ቦታዎች ላይ
በሎጅ ከንፎይ ጎድና ካማሽኬ ሳናቶኮ ከናፉ አና አጋሎ ያሶፊ ሰይዳን በኪወን ሰደንከነቲ ሂደቶተ ጉዴን ፋና ሎላዲም ሳጅራ አጂ ሳጅራስ ለኮብሲ ሂደቶታ ይድሳጅራ ጅራቶስኒ ሰባ ያዶ ነገኛ ዳፍ ቀይሳኒ ረቡቃጅሩ ለኮብሰነ ሞተ ቡቃፈመኒ ላጅሴ ሲምቤኩ ሆገንሲ ከኖርዶ ፍሮመደሜጅራ ነጋቡሱን እንደንዳም ኒጋፊ ጀዱፍ አርከ ሆዋቱ ቀይሳጅራ ኢሳነሙ ቢቸ ዲጉዳፍ ይርገሙ ፍረተኒ ሁጀታጅሩ ከናፍ አከሚቴሮ ተኮቴቶቹ እንደንዳም ሰባይቲን እጥቶስኒ ኩኒል ሆዋቱ ወጅናሪ ሮቀቡ ጀዴፍ ሂደቶተ አጂፈመንራ ረጋርገኒ ቀምና ትግራይራ ድፉሳኒ ከነገርሲሽ የሮገባባ ከይሰት ይጥቶተ ከነን ደብምሲፍኔ ቡቃቶስኒ ቀይታ ከዴቢያን ኒጎና ጀንያና አንገ ገሪን ዋት ጉቱማ ጉቱቲን በሊፈምልት ረኮስ ጅሩ ደብምሲሱን ይደንዳማ ከናፍ ከንዱራ የገሙ አንገ ደንዳሚቲ ሁምኔ ደተይ ደብምሲሱ ዳፍ ሆጀቻ ጀራ ጀደን ኮሚሽነሪች ከንኮመተን ገሬዋት አርገኒ ዱብሱ ዳፊያን ታሴፍኔ ሰባናኑ ትግራይ ከይሰት ኔትወርክን እንጅሬፍ አማፍ ሚልኮፍኔ ሂደቶትናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙስ ጎዲነ መተከል ከይሰት ሶቹዋትረን ጆተሙራ ሰዱራ አራራሞቱማና ንቻወሊን ታስፈም ጀደሜን ሐዋሰቲ መከሙፍ ከነኑ ጂሞቱማ አርገተን ይሳከጀረን ገባፍ ሜቱሬ ሂደቶትኒ ካማጂ ከይሰት ሶቹን ሐሌላ ራወቹን ጅራቱ ተቡቂሳጅሩ ጀደመን ከነን ብሮተው ኢፍሰ ኮሚሽኒ ፖሊሲና ንቻ ራቤኩን ደንዳሜጅራ ገባ ሰራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ከባቲ ሰደቱሬ ወራንስ ሞቱማ ፌደራላይ ኢትዮጵያ ናኖ ትግራይ ጋቶኩ ከዱን ፈቴጅ ወደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ግዱት ገገሰሙ ናኖ ለኢትዮጵያ ገመካባ ከብሮትለ በበለተ ያዶ ቢየቲ ደረንተዝ ገቢ ጠብሲሱ ኡሜጅራ ፕሬዝዳንት ናኑ አማራ ደርገጎን ሁንድኑ ሜሻ ካሰኒ ከገረዳንጋ አማራት ሰናጅረት እንጀረን አደብሪሱማ ኡመተ ትግራይ ካናቡትረ ተከዱለን ዋምጨ እየሰንጅረን ዲማከለረት ኢንጣላን ገመስ ከቪኦኤ መሐመድ እልሸናዊ ዳበት አፍሪካን ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ስተዲስ ዩካን ዋልታ አፍሪካ ከቆረኖ ተርሲሞ ጀደሙ ዳይሬክተር ከታን ጆሴፍ ስግል ወሊንጋ ፊፍ ዴቢ ገገሰን ቱጁቤቱ ኢኬዲኤስ
ዋልታ ቆራና ተርሲሞ አፍሪካፍ ዳይሬክተር ከንተ አንጆሴፍ ስግሌ ሶቺን ቲፒኤልኤፍ ገረናኖ አማራፍ አፋሪቲ ሶሶኡ ከነመጀይቁ ጀደኒ ቲፒኤልኤፍ ናኑ ትግራይቱ አቹ ቆፋውቶንታን ሐሌላ ሰነገረኩታ ለኢትዮጵያ ከብሮትስ በበልሱ ፈደጀዳን ካናፍ ጫሳ ፌደራላ ኢትዮጵያ ረት ዲባ ኡማ አኩማ ያደተም ኢትዮጵያን ፍለኖ ቢዮለሳ ኩታሌ ቢየቲ በከሎልን ጅርከ ሰትገገ ሰተጅርት ጀደን ከናፍ ገረ ዲሞክራሲ ተርካም ፊንቶ ኩዮ አዴማም በርባች ሳቱሬ ጀደኒሩ ኩንዱኩመት ጅጅራማ ሲያሳፍ ወለቡማ ሲቪሊ ከኔሮ ሙምጭ ሚኒስቴራ አቢ አህመድ አንጎ ቀበተን ወሊን ከንዱፈዳ ከናፍ ሎሊ ትግራይ ከይሳህማቹን ጫሳ ፌደራላ ኩቱማ ኢትዮጵያ ረዲባካ ኡፍዴ መጀደኒ ያዳ ጀደን ጆሴፍ ከጀደኒት ጀልቀበረ ሞቱማ ፌደራላፍ ደገርሲቱሬ ናኑሌ ከብሮኒስ ተታፊ ዲባ ትግራይ ከይሳቱሬ ደግራኒ ቱራን ሰይሱማ ወራና ተስፈዳን ከመከመን ቱራን የሮገባባ ከይሰት በኢንቶኮ ሜኒሙላ ተጀደን ያዳ ጀረን አተው መለ ዲባን ሞቱማ ፌደራላ ረጅሩ ጉደታ እናዴ ላፍንጫሳ ፌደራላ ከይሰት አርገሙ መላ ሞቱሞን ናኖስ ከራው ፊቀበተኒ ደንታ ኦፊ ኤጉት ቦቦኡ መሉ ጀረን ሁምኖን ትግራይ ሶቺሳን ጎዳን ሰብለሞን ኢትዮጵያ ከይሳ ኦፊን ኦፍ ቡልቹፍ አከከካን ጎቹ መላ ጋፊ ጀዱፍ ጆሴፍ ስግሌና ዴብሰን ايه سنياد جلقبا انات غرايف لانو بودة تركيفاتي فرجو ديديف باركوما لما فديك دمكيس بلچينس اوفيشي مركاني فاتي توري هاتا امالي سنين تاني نانو لي كبرون جاسا فيدرالا ديگرو سانيف دينكسي فاتا منيرو جران همنون نتغراي غرا افاري تسيك آديمن نانو نسون تغراي غما باها باكسان لولتوتا امارا كنين ورانا فيدرالا ولين لولان رتفو اللي فتشوف كارور فاتاني አፋርሞ ዳንዲ ጉርጉዳፍ ዳንዲ ባቡራ ፍንፍኔ ወሊን ቡፈታ ዶኒ ጀቡቲ ወለገርሲሱ ተከሰተርገማ ሁምኖን ትግራይ ሙጣኖ በረድ ይበቁላ ሰገሊ ሰገልተሚ ተኮ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን አንጎራ ደርባ ምረት ሁንዳኤ ካዮን ሳኒ ማልፈካታ ጋፊ ጀዱፍ ጆሴፍ እና ዴቪሰን የሮ ከነቲ ከከኡም ሲሆገነ ትግራይ ከነጀቹን ልፋታራ ሐሌላ አፋርረትራው ወተሙ ዳንዲ ገረ ትግራይ ትገሱ በኑፍ እሰጀዱን ስሪ ደጀዳኒ ፋልሙ TPLF kayun sa kabron mal inijer gafi ke sejera jedan kanaf garelen martinu addibli suma ummata tigray ka e finfinne senudan bulchin samangistu ibu sani adatu umarratis woggo tasoddomaf gare sabtqale angor akaturufi ummata etiopia nikan adatto ta tigray rat komi akakabatan taase sejedan Director Walta Qoranno Tarsimo Africa Joseph ittifufudan umnonni Tigray lafasani lola durature debi fachu yodandan bua tarsimo siyasa argatan jechu rajadan
First off I think it's important to recognize that western part of Tigray
Ruse nannun e Tigray kanumnonni nanno amara kenye jan bakka akkan tarsimo da sababin sas kuta Tigray Sudan walin waldangis wantaif kanaf dandala Tigray Yesina annu sana akkasumas kara hawasi addunya gama sittin akkabuda jedan Joseph itte dabaludan akkas jed
Tigray otherwise is bordered by Ethiopia in the south and Eritrea in the north and east and so
Tigray sanamales gama kibban Ethiopia gama kabaf yanimmo Eritrea walin waldangi siti kanaf marfam tejirti nannu sun nannu tarsimo barbachi sada jed eniyada akka siyasatti olalle yolemi won Tigray qabiye sanide fachu fiyalanif enna kanas motumma federalaf humnota ertran miidda isanirage mulisu yojal qaban tegirsa sadarka dunya argachu fakkasumas kayyo sanif falmuf ejjenno cima qabatu jedeni yada jedan kanaf akkan yadutti jedu Joseph akka kanan furmata siyasaf lulad abin salapsuf ejjenno cima ta yekabu kun walittibu insa sanad abuf dandi gababaf ifata udanda qabiye hara qabachuf akkuma sande manin Hallisa daran waltata ta'e furmata argamsi surra faga ta jechuudan director walta qorannu tarsimo Africa Joseph Sigley Radio Sagale America ibsaniru
Radio Sagale America gargare ke sa la ma walakka ajal ke baga sa sadit meter bandi digdemi lama yokan kilohertz kum kuda sadit dibator ba jata mission rat meter bandi digdemi shen yokan kilohertz kum kuda dama fof tamrat Akkasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kun kudadamaaf dibba furisa de tamishan irratt witata aga jimaataat qoppya afaan oromootin dabars asirratti raawwata qoppi borutu walitti deebina nagaatti bula amma saganta afaan amaaraatu itti fufa Check it.